tan iyo markii uu yaraaday roobka, waxaa sii adkaanaysa xaaladda biyolaaneed ee ka jirta deegaano iyo degmooyin ka tirsan koonfur galbeed Soomaaliya, iyadoona meelaha qaar warihii biyaha uga jiray sii gurayaan, taasoo saameyn kala duwan kala kulmayaan dadka iyo dunyadaba. Deegaanka Buslay hoos yimaada magaalada Baydhabo ayaa waxaa ka jirta xaalad adag oo dhanka biyaha, iyadoona warti deegaankaasi dadku ka dhaansan jireen ay biyaha ka sii yaraanayso, islamarkaana ay hadda isbedeleen, taasina halis ku tahay nolosha bulshada. Haddaba qaar ka mid a dadka deegaanka Buslay warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in deegaanka ay ka jirto xaalad biyo la-aan daran.
laakiin roob waa banglaay nana baydhooro biyo ba dhabangale hata biyo banglaay tuulo anta ankayna la ororahay hoolo aana ma leh aana baydhoona nin kusheena unaad sedahali aaga ninwanglaa kashba anta la kasheena roob yarihay misgeediye hood arag diyaabas beero halaawe hanfura gali roob dori gali marka walsaase ee toob iyo aaranga taana baydhow tuulada ku fayl
hata xaalada ma fayla maa iyada unhunta leenu warbii ma ka jir hata idun oo horeyti umaadin roog deeli lahay si hiraabtay oroonka batiyumaa hata mogonta oroora jirta biyo bahaan dhawayna maaha ma dib joogi hadhawaadan todoba kilomitr siyo kilomitr amara biyoginin jira ceelna anta ma ah ilaahay mar jee jira madii ceelle inta haanina faylahaysay walwaraabo fadi may kilomitrnin jirte todoba kilomitr ilaa siyo kilomitr idii dameerka hiraabtay lidhaan isku fahmi korto hata saadun mogonyi hata unkoy markaan saasa gaabka ilaahay roob ninsheen sanadkana dhammini nan wartiis biyan ka jirin ilaahay mirshiya jira beerona mayka bahay walgagaab ee ka bahay ma saasa gaabka.